ko pānoa mihi atu nei mai te reo irirangi, te hiko o teika tāku, kei runga te waia mai te whare patuahi tēnei ko Albert Cash, he nā ka pōwhiria mai kiuta. Nō reira, e te rangatira Albert, kia ora ehoa.
Tēnā koe te whanaunga anō, tēnā tātou katoe, hakarongo mai ana ki tō tātenei, teihana ki tō tātenei, reo irirangi a te hiku o teika.
Ai, kia ora anō rā. Kore i te wāhi ngaruai ware ware hia ehoa, e taurahe ngā kapua ko te arahi koi ngā o rātou, kahinga mai nei tēnei o ngā kuia ki roto o Tainui, e kuia rongo nui, e nō reira e mihi ana ka hotu, Māori o rara. Nō reira e Albert, ka hui hui te ka wai wairua, e hoa, ko tēnei rā, o rite anō ki tēnei wāhanga i te tau, ko pahure ke ake nei, i te aha i te tino kaha o te wera, ka hore ka puapua kei te rangi, e hoa eha ngā whakātunga e pāpāna aneira ki te whakamahi kāpura tahuahi, tahurapihi me wera atu. E hoa eha ngā kōrero, eha ngā whakatūpatonga.
Tēnā koe te whanaunga anō nei, tēnā tātou katoa. E tika ana ko te wāhi ngaro tēnā ka mōtea te ate au e whakatangi kia rātou. Ko ngaro ki tua, ko hakawhiti atu rā ki te pai o rehua. Nā reira koutou kia koutou e ngā tini mate o te kāinga o ngā marae maha puta noa i te motu tēnei ka tātangi ake rā kia koutou. Ano nei ka tāpiri ake mai te ao o te mate kia tātou ngā pito hono ngā tātai hono o te ora e mihi ora kia tātou katoa. E tai tāmarama e ahua ki te ake ana kua huri e kia nei kua huri te status, kua huri te ngā tū āhuaranga mo te tahuahi, ko tīmata hai i te mane ko pahure te rāhui tanga mo te katoa o te tai togerau mai te reinga te rerenga wairua heke iho ana ki roto whānga rei ki hakawhiti atu rā ki roto i te kaipara. Nā reira, nā te aha ai i pēnei ai mena ka kite ake ia tātou kua tīmatai te kite i ngā tohu whakamaroke i te whenua, ko tīmatai ngā tohu i tino hihiri ai a tamanui i te rā, i tino heke mai ana te werawera ki wāinga nui a tātou. Me te mea anō, kua piki ake, kua rahi ake ngā tahu ahi nei, tahu kāpura nei o ngā kāinga, mō ngā tahu rāpuhi nei, kua āhua rahi ake. Tarātou nei ahi i te mea i te kaha maroke tō tātenei whenua, i te kaha maroke tō tātenei tūmuma āhuaranga ke wāinga nui a tātou o te tai tokerau. Me te mea anō kei te tino tūpato mātou mo te wai, tahi anō ka hoki ngā maharatanga ki te tīmatanga o tēnei tau. Nā reire haka maroke haere anō o tātenei wai. Nā reira, ko enei rāhuitanga, hei hāpai i tō tātenei wai. Kia kore tātou e haka maroke ai tō tātenei wai ki ngā wāhi katoa. Pērā noki i te kai kohe kohe, pērā noki i te kawakawa i te moereo a hakawhiti atu rā ki koro rāreka ki ngā wāhi raka. Pērā noki i kai tāia i ngā wāhi raka e mōhio whānui te ai. E kaha ana te kukumea mai i ngā wai ki ngā kāinga i reira ka heke taihu ake ka ngaro. Nā reira ko te matāratanga o enei rāhui ahi, rāhui kāpura me ki hei hāpai tō tātenei whakamarokitanga i te wai i te katoa o te taitokerei. Nā reira he mea me hāpai anō nei he mea matāra ki a tātou i te kaha maroke i tō tātenei whenua, pera noki i te tai whenua, i nā nahi e rua ngā kāpura ki roto i te takiwā o te kirikiri i te wā kotahi. Nā reira e toko ono, toko whitu, ngā taraka patu ahi e puta atu ana ki aua kāpura e rua, aua ahi e rua, ki te teaki, ki te awhina i ngā hunga i reira. nā reira he tino mataratanga, anō nei me te kite ake i ngā tohu mō ngā fireworks me ki, nā reira kua rāhui wetahi wāhi o tātou i te kāinga, ngā wāhi e mōhio whānui tai, e taua e te whanaunga, pērā noki mō te wāhi rako o te karikari, anō nei tahuri ake rā ki te ahipara. Nā reira me whakakorengia te whakamahi fireworks me ki roto i te karikari me te ahipara, i te mea i reira te nuinga o te wā, ngā kāpura nui, ke wāinga nui a tātou i ngā marama i te tau kua heke. Nā reira, he tino tūpatotanga tēnei, kia matāra ai tātou, kia rite tātou mo te hoki ngā mai o tātou nei whanaunga, whānau noki ki ngā kāinga maha ke wāinga nui a tātou. Nā reira, ko tēnei he tino matāratanga kia tātou, kia tūpato, mena he ahi e hea nei e tātou, haere marunga i te upurangi nei, www.checkitsalright.nz.
Ai, kia ora, te rangatira Albert, te rangatira tōna i tēnā, me te mōhio katoa anō o wērā ngā puna pupuri wai i mahi mai maroto o te Provincial Fund huri noa i Hokianga, Ngāti Hine Tainoa kei ki roto, kea ke o te hiku o teikanei e hoa, e whakātu ngā wāu e pehana te noho o wērā puna pupuri wai anei wērā te muhou i mahinga maroto o te Provincial Fund e hoa e kōrero au mō wērā.
Ai, pera noki i ngā i kia nei ngā kōpū wai ke ngā tōpito te tai tokerau nei, he mea hei whānga i te iwi. E rongā nau i wetahi kōrero o wetahi o ngā iwi kāinga ki roto i nei wāhi raka me te ki kua rereke te whakaaro o te whakamahi i te wai. Nā reira, mai i te wāo mātene mātua tūpuna kua ata, e hara ko tino tīni hea, engari kua whakarere ke tō mātene whakaaro me pēhea tātou te teaki i te wai. Anō nei, me te mōhioranga mena he kāpura ki tatāke ki wera wāhi raka, wera roto o tātou, he mea mōhio tā mātou, he tūpatotanga te kohia mai ngā wai i reira i te mea koera wai hei whānga i te tangata. Nā reira i te tino āta wete wete tātou, āta whakaarohia e tātou ngā hunga patuahi me pēhea te kumia wai. Anō nei, me pēhea tātou me te whakaaro i wēnei pūtea kua riro mai te PGF, mai te whanaunga Matua Shane kia tātou mō wēnei āhuaranga me pēhea ai hei whakatūtuki ai o nā tikanga me ki.
Ai, kia ora hoa. E runga tōna, e mihia tōna mō wēnā whakātunga. E tino tautoko ana i tēnā arātou kaipatuahi me tino whakatūpato kahupua mai arātou wai i hea. Engari, i te torongingo o te rā e hoa, pēnā te wai kei konei ko te moana kei ko, pēhana te ahua o te wai moana kia whakamahia hei patuahi.
Ai, beikore he wai Māori e tata ake ana, ko te wai Māori he pai atu i te wai, wai tote. Koina te rereketanga, me te mea anō ko te uru mātau i tētahi e kia nei he pani ki roto i te wai. He mea hei, me pēhea te kōrero i te reo Māori, I suppose, i roto i te reo Pākehā ko te Class A foam is injected into the particles of the water, which makes water stick to fire. Koina te science, ki roto i o mātenei wāhi te patuahi, nā reira ia mātou e whakaro ana, ko āhua rere kē tērā mahi mena ka kumia mai he waitote kia pania ki runga i te ahi. Me te rere kē o te waitote ki runga i te ngahere. So I suppose there's some very careful and considerations made around what water sources are used. It's typically not in our immediate decision to grab water from everywhere. I roto I te reo Pākehā, it's about looking after the source of water, how much we should take, and whether that's an appropriate take to do the job. I know that under an emergency, the ultimate is to save risk to life and property, as well as there are some really good calculations about the how we do that. So if it is only the ocean that we have as access to combat the fire, then a koina. But ultimately, our people on the ground tend to look for fresh water, as that fresh water and the foam that we use, which helps create the adhesive for water to stick to fire, adds a lot more, and we use a lot less water.
Kia ora.
So, koina te whakaaro e haka Pākehā nei i ōkenei kōrero.
Kia ora hoa. E runga tōna e mihi ana e rangatira ano i e nā kōrero. Nā runga i tērā e Albert, mihi ana e hoa i wātea tonu mai koe, hena pēā kā kōrero ano taua i muatu i te ngaro rawa, tangato pā mai te reo irirangi te hiku o teikāte, mutunga o te wiki nei mo tēnei kaupapa e ngari i tēnei wā, mihi tonu ana i wātea mai koe, me wēna whakātunga whakamaramatanga ki te mana motuhake ano o te wai Māori, e rereke ano tōna whakamahitanga a ki te wai o te tupuna o Tangaroa te Waitote. A kōrero noa tāua e hoa, ngā mihi mo te kirihimete, Māori o rara.
Kia ora tā.
Kia ora. Karanga mai koutou ki ngā kōrero a tērā a Albert Cash, e pāpāna ki ngā kaupapa a Patuahi, huri noa i te taitokerau Ngāpuhi Nui Tonu, tau noa tū ki roto o te kerikeri, te hiku o teika muri whenua hoki. Ko pāno, me tāna manuhiri Albert Cash, Māori o rara.